hay'adda Home Center ee Lood ayaa maalintii labaad waxa ay degmada Caabud waaqay qoyga gobolka Galgaduud ku qabatay wada tashiga bulshada iyo golaha deegaanka ee degmadaas. Waxaana wada tashigana oo ku saabsanaa dhowrista maamul wanaagga mustawaha hooyooyinka golaha deegaanka ku jira iyo kuwa nabadda. Wadashigan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Caabud waaq mudane Muxyiddiin Aadan Wali, xubno kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubashiinta dowlad goboleedka Galmudug. Gudoomiyaha degmada Caabud waaq Muxyiddiin Aadan Wali ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay isagoona u mahad celiyay hay'adda Home Center oo programkan qabatay.
Waxaan soo dhaweyneynaa runtii haweenku waxay laf dhabar u yihiin bulshada, bulsho kasta oo meel degan. Haweenku waxay ka yihiin laf dhabar, la'aantoodna aysan dhaqaaqi karin, aynan shaqayn karin. Hadday siyaasad tahay, hadday horumarin bulsho tahay, hadday wacyigelin tahay, hadday tahay bulsho caafimaadkeeda iyo waxbarashadeeda iyo koritaankeeda in wax laga qabtay intaba. Saa daraaddeed wax kasta oo baritaaraya arrimaha haweenka waa soo dhaweyneynaa. Waana rajaynayaa haween badan oo quality leh inay ku jiraan haweenkeenna, waana ka buuxaan iyagoo kulligood sidaa ay wada yihiin. Haddana in badan oo u qalma ayaa jira jawooyin badan oo maaragtay laga yaabo siyaasadeed oo kala duwan inay qaban karaan.
Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ka hadlayay afka hay'adda Home Center ayaa isna ka warbixiyay ujeedada laga leeyahay wada tashigan.
Barnaamijkan maanta halkan aanu fadhino waa maalintiisii labaad. Ujeedkiisa ama maxaa waa mawduuciisuna waxaa waa dhowrista maamus wanaagga mustawaha hooyooyinka Soomaaliyeed ee golaha deegaanka iyo kuwa nabaddaliyaasha ama nabadda maamooyinka nabadda ku jira iyo kor u qaadidda codkooda hoggaamineed. Marka insha allahu tacaala barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay inuu noqdo qaybtiisa koowaad ee wada tashiga ah.
Cabdullaahi Sheekh Adoon agaasimaha arrimaha bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dubashiinta Galmudug ayaa sheegay in ay arrimahani muhiim u tahay dowlad dhiska, gaar ahaan arrimaha nabadda iyo sidoo kale in codka haweenka kor loo qaado.
Maanta degmada Caabud ay ka mid noqoto degmooyinka leh ammaan iyo kororka degmada labaad ee gabdhaha deegaanka ku jira ay yihiin nambarka ugu badan. Sidoo kale aan bogaadinaynaa ku xoojinaynaa maamulka dowladda hoose ee degmada Caabud in iyagoona kaalin fiican ay siiyaan gabdhaha kareeta aan siibka u yeelan in xubnaha golaha deegaanka noqdaan inay ka qayb geliyaan howlaha degmada sida agaasimeyaasha kareeto iyo howlwadeenada kareeta ee degmada u shaqeeya, hadii noqon lahayd maamulada xaafadaha iyo gudiyada kareeto.
Mashruucan wada tashiga ah ayaa sare u qaadaya doorka haweenka ee siyaasadda iyo hoggaanka ee nabadda ee bulshada Galmudug.